Ha, simanyo bana jikwata kenzo njazi kapusimuyo. Hello. Hello.
Anyone?
The ghetto. My baby, you make me cry. Baby, you make me sad. This okuva we wagenda nsiba mu maziga. Koma wo baby, omponyo musuja. Omusuja wa love, gunumo kamala. Nsiba mukukaba, nsula mukukaba. Kosano bulumi obunji. Nance, jango fe kumurwaddewo. Nance, wota yangu omurwadde afamanya wenfa. Kimanye banji obafiiriza. Hani wange nawo ofiirwa. Okimanyi nkwagala sagala ofiirwe. Nkimanyi onjagala sagala kufiirwa. Nze nkuyita musawo. Nance, yangu wako musawo. Mukwano nze love yenzita. Love, yangu wako hani mfa. Nze kuyita musawo. Nance, yangu wako musawo. Mukwano nze love yenzita. Love, yangu wako hani mfa. Mfa. Wafuka musawo asobola my life. Ela watali mazima ninza nokufa. Olobulumi obunji nze ntidde nokutya. Teriyo musawo asobola musujja gwenina. Abalala bajjanjabyeko naye nebirema. Nance, yegwe my wife. Asobola okusolovinga my life. Nze nkuyita musawo. Nance, yangu wako musawo. Mukwano nze love yenzita. Love, yangu wako hani mfa. Mfa. Nze nkuyita musawo. Nance, yangu wako musawo. Mukwano nze love yenzita. Love, yangu wako hani mfa. Mfa. Nansi wange yegwanyu misi zene nsi. Ela otali ensene fuka kusi. Uwao ditenyu milanga siri nawe. Nansi silwa kubanti nulibu mu mwene nsi. Na yekulwebio yonkolela mwene nsi. Kosanebio yetukolede mwene nsi. Nze sifudeyo babiru mabatesi. Come back up baby wange vyo ya gala mbikolele wo siri murwali. Nkoba siri yasi. Nyangu jita musawu. Nansi yangu wako musawu. Nze nkuyita musawo. Nance, yangu wako musawo. Mukwano nze love yenzita. Love, yangu wako hani mfa. Mfa. Wanimba mugenze mubakadde tewadda. Abakupaza bakala diva. Bawete basusi bamenvu lulyako nga badduka. Nza maziga manji era nkulukusiza. Kulwa mukwano gw'omungi nekeya gye wandaga. Obulumi bungi nkusaba okomewo. Nsabye tusonyiwagane ebyo byatusobako. Komawo baby wange tulumirwe butenso. Libo mu mwene nsa mmalako sitresi. Nze kuyita musawo. Nance, yangu wako musawo. Mukwano nze love yenzita. Love, yangu wako hani mfa. Mfa. Nze kuyita musawo. Nance, yangu wako musawo. Mukwano nze love yenzita. Love, yangu wako hani mfa.